kule ngifundisa mama
nginikeza uthando lwangu empela lasemakhaya zokhiphela inkomo zekwamakhaya ngizomnikeza uthando lwami wibambe aw sweetie thatha uthando lwami asambe asambe
yamazane is a new era era ingani bonke phela bakhlupha